studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hediibe on e wayrede on e jam hande aljumaare noga e tati lewru juin hitaande 2017 sappo e jeegon yamda jabborima silimaaji chapanɗe nayi e joyi. Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗo gagne kante to ɓoggi yande to sakiraɓe on kumpetade wiide ɓiɓɓe mali jeynoɓe witte witta leydi Libi temedere e chapanɗe jeegon e jetto gartiri koye muɓɓe ana wel ɗum ɓen le leydi mali ndi rewɓe sappo e jeegon ana e maɓɓe kañe sukaɓe sappo e jeenon. Walde malinkoɓe ribbaɓe wartode holli wiide wartoɓe jolaari ana fanɗi ko darente eɓe tewto e gouvernement o waɗa ko wawi fuu fa walla wartoɓe jolaari. Basi gaɗɗo hakkunde fulɓe haaɓe le cercle koro o procureur coup d'appel mofti o holli wiide basi o waɗi bonanda mawɗo nanno o holli wiide eɗum metti yiide. Le balɗe seeɗa keddiɗe julde ɗe yimɓe ana domidira le banque ŋaji bamako ɗi mono fuu ana yiɗi heɓude kalisi muɗum yalla ana heɓa daranade saɗɗaji muɗum iidi. Sakiraɓe yo ɗi woni sembe kabaruji hande bisimilla moɗo heɗade sijo tamani. Ko ɓuri temedere e capanɗe jeegom ɓiɓɓe mal wittunoɓe leydi Libi garti keñegol lirde kumminide witta witta dow gollidal gouvernement darani wartugol maɓɓe lenno le gollirde le gollirde protection civile wonde sogoni konde woni koɓe jippi ley mum heeƴo won woddugo huccenede hoore fa ɓe mballe dañi koɓe mbawi yalla ɓe mbawa fippinde koye maɓɓe ko warata keɗɗe. Ko Mahamadou Teli wi mumin sendebo iya tarawale dow faccitago mumin sendebo
rapatriement volontaire
yo wirfitingol do yala maɓɓe o yiyam daraniki kabaru mum lebbi tati teggal wartugol maɓɓe min joƴini heejo kanɗo faabade kabaru golle maɓɓe yo wirfaaɗo jaati waddata kalkuru gollirɗe ko yiɗi udditinde ndeno o yiyam walla mo bangal almusadaji mum. Protection civile kay ana darano silminde ɓe hokkude ɓe guure e wallude ɓe hoytude le ngendi ɗoɓe iwata ko ɓe garti ko inde maɓɓe windama mine e gollirɗe kumaniɗo leydiyankaku ana ndessa kabaru maɓɓe yalla miɗen kayibaɓe faaba laamu o yo kamɓe e o yem gollidata bangal wallude ɓe joinde projet ngaji
par rapport à l'exécution de leur projet.
Horeɓe baali kuminiɓe ribbaɓe wartude kolle wiide gartoɓe witte witta gana daranaɓe e wi maɓɓe yimɓe mali uddateɓe le kasuji leydi Libi ɗi ɓe gana eɓe kolli wiide ɓe gonne leydiɗallaji mawɗi. Walde AMD ana waɗa noddago fewtude e gouvernement o fafabo wonɓe jolaari keɗɗe. Ko Aissatou Kanté lanodiri Ousmane Diarra hoorejo walde malinkoɓe ribbaɓe wartude do faccitago Oumar way gallo.
Les conditions de retour est toujours difficile.
Ɗum jibbirte wartude leyɗele ɗe fa hande iɗum nawi sanne hewɓe maɓɓe fu wiyete ɓe liɓe wattude tawene ɗum wona gonga soɓe gartire kar han ɓe gartirirte tiiɗalaji furdu eɓe keɓali ɗati ɗi. Komi nanno arande ko wiyama yoɓe yimɓeele capanɗe jettonno wattu joni miɗa andi e ɓuuri ɗum hewde ñalawma hande o soɓe garti faali nokkuli maɓɓe ɗi e du ɓe jogui tiiɗalaji mawɗi no yimɓeele ɓe jaɓɓitirtoɓe wattu joni o yiyam tan wondi e gollude iɗum hollite wiide ɓeɗo yimɓeele an tampi sanne ka loyiyema no wondi e wadde golle lobbo oɗo golle so yimɓeele ɗoɓe jottotoɗo cilminayɓe fa gasana ɗiɗo golleji gollaka fa peewa ko watte ko fu wala ko nafata ɗum woni ko mettile hen ñalawma hande no
sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon famoɗo mbawi andidimin ko woni hakkillo mon du ɓeydondu da ɓeydondu andum fa ɓeydoro ɗon famoɗo mbawi du helloji amen page Facebook e compte Twitter e studio tamani ɗo mbawi noddude numéro ngaji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe nayyi e capanɗe jeetti e nayyi capanɗe 75 84 11 11 75 84 12 12 juge mawɗo ɗum wonno procureur général cour d'appel mofti jodde ke e yettinoɓe kabaruji keñen séware dow kabaru basi ƴaɓɓiɗo hakkunde fulɓe haaɓe le cercle koro o e wi Mohamed Maholoud Najim kabaru muɗum ana wembini sanne o holli wiide neɗɗo fuu ayiyata le nokku o si wona tewuji mayɓe ana mbali tatteji fuu keɗe ko o wi keƴƴal amen gonɗo moddi toon dow faccitago Oumar way gallo.
Le constat c'est que nous avons été confrontés
ko yido hunde mettude sanne min jehi min ƴewi wuro noddirtengo tolaaji min jihi yimɓele hewɓe terɗe muɓe anni toon feƴƴiraka eɓe ni joppirani tan nokkule kewɗe cumama kañe cuuɗiɗo yimɓele kani wonde e ñamduji muɗen fuu cumama ñalawma hande o iɗo metti sanne ko woni ton ko ɓeɗo yimɓele gurdunoɓe dow gurdam newi ɗam wattu joni few goto suusa yaade nokku goɗɗo ɓe fuu eɓe ni kuccidiri few goto suusa yaltude e wuro muɗum sakko fa ya ɓanta e tew neɗɗo muɗum yaƴiraya kamɓe ndemoɓe ɓe mbawa yaade ɓe ndema e duroɓɓe du mbawa yaltude jaaha duraya fe goto wawa gollude toon golle
muɗum.
yibbe anan jabo ndira le bank ngaji le nyalom maji kedine idi inenno yogo holli wiide gisengaji pand wonno sabab mu don golle bank ngaji be ana nyaago himbe nenno golle bank ngaji be kolli wiide ana nyaago himbe homo fu rewa sariyaji ndokketeede di yalla golle o ana newo kedde ko Umar Waygal hebeni e
medem bangé banké gondo suguni kuro odo wattu jamaré ndar heewi hen sanne kanko madame Cissé Assoumawo bari o kanko lami odo nokku o holliti wiide jamaré de tinno homo fu rewa sariyaji ndokkete do kede ko mo sifi do hen
be ngatta hakkillaaji tan be deedja be deejino be ndoma be ƴewa golleji amen gaddi do warde fu hokkete ade hokke gardo fu kanyo adato donc mi ngadi be respecté ordre on e kulle didi woni ton julde wari dun yo hunde watere dida bel mudun jomdi ji ngadama ha minene golob amem be fetcher fu fonctionnaire enno
sumayla tarware yo kiliano holiti wi do kalisiji di nangete do kewale o do nokku kede ko mo sifi do hen
la prose la fête
so julde baddiki be wen kan hebinde gishengaji yalla minen client en miden keba kalisi amen law
c'est au client
la mi be bankeji de quality wi wala fu ko wadi dido golleji nyalawma hande so wana joni jobdiji di wadi dum hawri e julde de quality du secret dido tit alaji matete fande julde de djula
be kulli wiide wattu joni o jaagotobe fa heewi nangi laawi raydaadi le balde sere keddiniide idi de ko nangini be laawi di yalla cogguji mabbe yalla be beede hebude tino be kulli wiide wala fuudo be jaadum darni be do laawi di nenno donno be mobilaji be du kulli wiide ana metta sanne sabi e be palodum en do laawi di fa be duro den fam kedde Umar Waygal e Mumin Sendebu
tawede wiide laamu o wi jamarde tinno fotole dati di fu do rayda do do min dari joni jamarde ani heewi le dati di pep fu fota ko lewru ramadan do dari ko farde julde de yottade fi a hebata la wonno jabbiroda kede kanko noddete Isaka Kanté o yo jagoto do ko mo sifirdo hen
certain d'entre nous on de
wo e ametili ki jande ka kebay golle deno miden gara sottude do satu mangal pade e ana riba mi ka miden tiidi hore so min jibe be ben gara min doga so ben kebbi mi en nanga ka am sinan jobbe ujunaji tati na ujunaji didi fe kenye wonka keji ko
benare beaucoup de charrette aussi
kanko madame Jekite Fanta Jara o holiti wido hokkaka yamiroro o jodo le o do nokku o widu e tawer fo iwata don
on a pas yo to
yembira ka suttude do minen jati ngar ye ko am min dokkay buudu fe goto so be ribi min birfitoto so be ndi
veni s'asseoir encore
don moto ngaji kanye don mobilaji ngobbe do o do wattube kolli metti mabbe dido golleji be ngadi noddango fowte e laamo jeyal hono haani yeltinirde le her datti fa yimbe le be pottine ton kede kanko no dirte sakna konare o yo sofer no ko mo sifirdo hen
wa ferega wa
mi den danda e laamo o en dokka mi nokku min kebata gollude mi den do ka kiki de polisabe anan dibban min doga yade fa bangi sudu polisi 3e arrondissement min gala chodo be to sabede nokko no wuddi ti dalaji di fuddi gila nyaloma ando korkaka fa hande min bawa
fa keba fa jabboda sina soner ngaji ne pele o don nokku soner ngaji moto ngaji ta e mobilaji fa be kebanobe jabbiro
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
sakira ben jandaro en kabaru jingon ile region ngaji be nem fudira region sika so ne labe ministere communine ji gaje kanye walde mali gollo be damaji jeyi ne lal kenya ka julu le region sika so ne labe be martine himbe e kumpa dabareji kesi bamadi e nokku damaji e din le din dabareji ana wadde police e nokku ji gaje fateddengal wad e sariyaji bamadi limtude gollo be damaji fu kanye mo inde lumoji le din neno di dabareji kesi putanta bede chapantati lewru lewru septembre waro ndu le hitan 2017 nde hawrandu fuditi ngol golleji damaji le cercle en songo bandiji tati palake lawol kamiyoji edi pondi yaade ti site do e lele hoy an hawre e kilometre ngaji sappo e joyi nanno be kulli wiide ben bami jawdi ko tawe juude mabbe fu ben jaadi e wi goto e gonnodo le kamiyoji e ko be tolsino be jaadi ana buri milliyoji tati won len be kulli wiide won luman ko be fala nobe le onno ko goto ala jabbido le cercle blanc nuku yangaso yimbe mudum kolli wiide ana metta e gendarme en nokobe kolli wiide gendarme be ana gollide e wuybe be kolli wiide be nangi gujjo goto be ngati e juude gendarme e ka sakidi be njuppi on ne gendarme be ne kolli wiide e kanyum gujjo o sotti e juude mabbe ne be kolli wiide be njidi gendarme be jaltale nokku mabbe o sakirabe sakirabe odo min kollan on wiide non tini id o yabbege tan gulleji amen di ngaran e ngaran gartan wurno arande kabaruji dokke kabaruji dokete e bete di keddoto wonno don yamde jittiyade yamde e jena yabori masili may chapo e joy kikide kabaruji di dan wattu 17h timma wattu 19h gollob e studio tamani fu anake bo on sakirabe hedo e studio tamani to kadude di kabaruji handen ka kedde he an wowirni yewtere rewbe de ana yeso wassalam.